partnership.
Kukhanyokusayo kodwa manje idinga usizo lwakho Tommy. Kukhanyokusayo kodwa manje idinga usizo lwakho tata. No angane amgana mfare.
Ring a shiri swing a rubber.